Tamwena na kalimo bafya shiba kwe balengele na o Yesu atire ibi fyonse fyati tikilo kwe batishina jangwa lesa biga sumulwa kayanji malika malwera ya kawanji malika malwanyawa kosha 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 we Yesu
Londolo la kuna iwe blessing
Waliko na mayomo Eova ikete mubutende Lelo Yesu nao amonekela Alilile Yesu We Yesu Ifilamba vyakwe vya lilondolo le fingi Na ine wine pano Ninkwato wafya wakumutima Yesu Sonduvule, somposhe uwafya nkwete Uwafya umuwine wakakana kashi Yesu E wafya na kwete nebo ah, Ayo ayaya, aya Lelo muku ya kwanshita Ine nalimono kuboko kwa kwa lesa Na iwe wine Lelo wala kumona
Palamina, palamina Samuipushe, uwanishiva Yesu wale kulondoluela Palamina, palamina, palamina Samuipushe, uwanishiva Yesu wale kulondoluela
Yo mumbona Bashiria o ayo ayaya aya If you ba kumona If you lesa kumona yerele If you ba kwishiwa